Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ra'iisul Wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa kulan fool-ka-fool ah maanta ku yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka, taas oo ay ku ballansanaayeen inay halkaas ay ku kulmaan. Shirkan oo loo qorsheeyey ilaa iyo saacad ayaa lagu soo gaabiyey muddo 30 daqiiqo ah, taas oo la sheegay inay ugu wacnayd dib u dhac ku yimid Mr. Trump inuu kaga soo duulo magaalada Washington oo uu ku mashquulsanaa golaha Kongareska meel marintooda soo jeedin dowladdiisu ay hor dhigtay. Marka ay kulmeen labada hoggaamiye, waxaa dhex martay sheekadan.
Challenges with our parliament too. We have only 29 seats in a Senate of 76, so we need a lot of work to get legislation
that
passed.
That means you're doing a good job.
When you get it passed, you are.
Shakadahas waxa ay ku saabsaneed en is aragooda iyo waxa soo daahiyay iyo wali ba sida baarlamaanka Australia u shaqeeyo kadib ayaa lagu dagalay in hadana ay ku kaftamaan warkii weynaa ee warbaahinta adduunka ay qaateen oo ku saabsanaa sida telefoonka wada hadalkiis u dhaxmaray labada mas'uul oo la sheegay waliba in hoggaamiyaha Australia lagu damiyay telefoonka. Laakiin Donald Trump ayaa sheegay inay ahayd qayb ka mid ah wararka been abuurka ee murbaahintu ay baahiso oo isagu u yaqaan fake news. Laakiin ay sheegeen in labadoodu ay si fiican oo wanaagsan ay u wada hadleen.
We had a good telephone call.
We had a great call.
You guys exaggerated that call. That was a big exaggeration. I want to say we had a great call. I mean, we're not babies, but we had a great call.
Wada hadalkii Febraayo oo uu xitaa Twitter-kiisa Trump uu ku sheegay in arinta qaxootiga xiriyaha Nauru iyo Papua New Guinea aysan macquul ahayn, isla markaana uu ahaa heshiis waalna. Laakiin dowladdiisu waxa iminka ay go'aansatay dadkaasi in la keeno dalka Mareykanka dib u dejinna la siiyo. Heshiiskaas waxaa horey u gaaray dowladdii madaxweyne Barack Obama. Arintan qaxootiga kadib waxa ay labada mas'uul ka wada hadleen xiriirka ganacsi iyo waliba kan ammaanka caalamiga ah ee labada dal uu ka dhexeeyo. Waxaa sidoo kale laga hadlay arrimaha soo galootiga. Intaas kadib waxaa loo dareeray casho sharafeed lagu maamuusayo sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegatay dagaalkii badda Carol, dagaalkaas oo 4 bari socday, waxa uu dhacay 4 ilaa iyo 8 May hadda oo kale sanadii 1942. Waxana uu ahaa dagaal abid taariikhda ugu horeeyay ee ka dhacay baddaasi. Intay cashadu socotay, waxaa goobta ka hadlay Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull.
We thank all those Australians and Americans who served and remember the more than 600 who died in the Battle of the Coral Sea. And to all those who serve in the United States and Australian Defence Forces, we honour you. We thank you, you and your families, with your courage and your service, you keep us free.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ee Australiyaanka ah dagaalkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 600 oo qof. Waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa buu yiri ciidamadii Mareykanka iyo kuwa Australiyaanka ee difaacay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa adinka iyo qoysaskiinaba. Donald Trump ayaa isna hadlay. Donald Trump waxa uu yiri,
They saw enemy planes flying toward them by the dozen. They saw the flames erupt into the air and they saw the true cost of war in the faces of the heroes that never returned. On this special gathering, on this special night, we remember the courage of these men and every man, Australian and American, who fought in the Battle of the Coral Sea.
Waxay arkeen cadawga oo dul haadaya iyagoo ku soo socda. Waxay sidoo kale arkeen holac iyo qaac cirka isku shareeray. Waxaan weligeen aanan ilaabi karin geesiyaashii ku nafwaayay dagaalkaasi. Kulankan caawa iyo isu imaatinkeenaba waxaan leenahay raggaasi ku nafwaayay dagaalkaasi ee Australiyaanka iyo Ameerikaanka ah inaan la ilaawi doonin dagaalkii badda Coral.